Ko reke u whanga te penga e whatapu o sara o whaki kai a tā mua ke e whahoko atu a e whamatala ko e ni a ia o ku whahoko atu ia mei he hall o ko ia sesuwe sida na ohonua i ewa a ia o ku ilo anko e hall ecclesia a ia ko e polokalama whaosieni a e a ahi ko ia e tangatai pare mia tonga toke tā pohi watu ane toa ki he whunga whonua ki ewa. Aia koe whataha ia e tātai ikpare mea pe whoke he kau minista e kabineti pe mo e kāinga ko ia o ewa. Whahoko atu ko ia i he fia fini pe koe houa ni. Aia koe polokalama whoko ni koe konga pe ia o e aahi. Heli sai kolone ko tino ka i he taimitatau pe koe whakaonga i pe koe talanoa pe ke hangai mea whakaluku fua e lawa ke fie mau. Vivili e kakai ko ia o e wā. Ai koe polokalama, koe tōtaha koe au ne whakahoko hoko e polokalama, koe eight minister pe ia o e pāngā mo e palani whafonua, ka koe whakafofonga whokia o e wā tahataha. Te vita lawe mau, koe ia tene hanga o whatau kei whakahoko hoko e polokalama, puka MC ia. Koe lotu kamata e whakahoko ia he tangatai whaifikau pūre pe o e sasui siriana o e wā. Koe taritari, koe rea taritari e whakahoko ia mei he whawhawhonga pule anga vai whonua e wā, e sūnia hawea, pea i ai rewa e whai rewa hano whakawhe i e tangata ikpare mea ke whai ha hane mea, ko hi ko e whakataha anga, pea ka hiri e tōk atā rewa ki he ko hai pia fie iai han whahinga kaveinga o ku iaha fie ma uvi vili ai ke kāinga ko ia o e wā. Ki heri whonke e kau ofisa kolo, mehinga he kolo, e whoke he pule whawahe. Koe wahe ngā koe kau tauhi whanua, i heni hange ko hafoka, ko manmua, ko langiloloa, kau matāpure, ko tafakula, ko māsila, pe moe kau matāpure kuna u heni, ke tataki e whakataha a ngā, pe moe kau taki lotu, pe moe kakai pe o eua kuna u lava mai ki whahoko e whakataha koe ia o e he fiafini. Ka koe ekminisa e o e paanga, whawhawhonga ewa tahataha, te vita lawe mau koe kamata ia polokalama.